mitime bijjudde amasanyu ebitasobola kwatulwa ebiyita mulyango gw'amaaso nebiyiika ku matamu okulekako obujulizi ekirigunda kizito nnyo era olulimi terusobola kuyimuka banango kwagala gukambwe olaba kuwaganya ne kuyita mu bisenge anvuga kayirigumbe si ku bulungi bw'omwana owengeza emiyembe eyo ennyanja erituka ne kala ndikwagala omukwano ne gwasa n'ettaka nibawo omukuba ebisoto n'otaseerera emikono giri kulera ne wosumagira tukuba ebirayiro nze naawe mu kufuba bulamu nze naawe erinnya lyo ndigatteko tugatte tube kimu nze naawe tukube ebirayiro nze naawe mu kufuba bulamu nze naawe erinnya lyo ndigatteko nze naawe tugatte tube kimu nze naawe lafu yaffe naawe va mu ndabuziba kuba omutima tegukweka mazima bino bimuli byankuwadde biri wotoka naye omukwano gwaffe teguli wotoka wadde obulungi ne feesi byo bikaddiwa naye omutima gwange teguli seguka leeta kanaswitute mukago lese n'akamwanyi tugabane kasigo ndikwagala ebigere byase n'entobo enkyakya zibuna kafufuke kkubo tukube ebirayiro kufuba bulamu nze naawe erinnya lyo ndigatteko nze naawe batugatte tube kimu nze naawe tukube ebirayiro nze naawe mu kufuba bulamu nze naawe erinnya lyo ndigatteko nze naawe batugatte tube kimu nze naawe switute mukago lese n'akamwanyi tugabane kasigo lafu yaffe naawe va mu ndabuziba kuba omutima tegukweka mazima bino bimuli byankuwadde biri wotoka naye omukwano gwaffe teguli wotoka ndikwagala ebigeri byase n'entobo n'enkyakya zibuna kafufuke kkubo tukube ebirayiro nze naawe mu kufuba bulamu erinnya lyo ndigatteko batugatte tube kimu tukube ebirayiro mu kufuba bulamu erinnya lyo ndigatteko batugatte tube kimu leeta kanaswitute mukago lese n'akamwanyi tugabane kasigo ndikwagala ebigeri byase n'entobo n'enkyakya zibuna kafufuke kkubo tukube ebirayiro mu kufuba bulamu erinnya lyo ndigatteko batugatte tube kimu nze naawe.